omukulembeze wa Uganda era ngayakwatidde ekibiina kyenalimbendera okuvuganya kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akukulumidde abegomba okusalawo okusirika obusirisi ng'abakulembeze baabwe babalyako ensimbi za PDM. Kino kiriidde abantu okumutegeeza nga bangi batafunanga nsimbi za PDM wadde nga buli mwaka gavumenti eweereza obukadde 10 ku buli muluka okusitula embeera z'abantu mu byenfuna, ng'asinziira ku kisaawe eky'essomero erya Nsambwe Primary School mu Gomba eyekyegonza mu disitulikiti eno eyegomba. Wabadde akubye olukungaana, Pulezidenti Museveni agambye nti buli muluka kyeguka katako okwerondera abakulembeze baabwe abasobola okufuga obukiiko bwa PDM era nga bano bwe balina okusalawo abalina okufuna ensimbi okusobola okufuna obwenkanya. Wabula yeewuunyizza ate abantu bwe beerondera okubalyako ensimbi kyokka ate ne basalawo okusirika olwate obukyayi ne babussa ku NRM, kyagambye nti babaserera mu katale ne bayombesa ekkubo.
Abanyakyalo baloolinga olugamba wazimbwa katale watonganisa omuhanda omuntu agenda mu katale ne bamuseera kati ayombesa ekkubo ajja waka. Abantu ababaseera abantu bamwe bemwerondera kati muyombesa NRM nayo mulombesa yaki? Kubanga NRM yabalandira jaja Uganda yabalandira ne bagamba nti buli muluka ngulambize miliyoni 10 buli mwaka buli mwaka buli mwaka buli mwaka kati bw'obeera nabo omuliro mu kika ne bagezaku okulya ebyamaka osirika busirisi nze Kaguta ezeyandandira zikwate kuola bi edami lya Kaguta lulja luzanyirako sheya yange nkubira w'ekikonde kati bali abaana besinganye ekiro mbabuuzira ekibuuzo kibagamba nti
bangi bawakanyiza nga bwe bateetaba mu kulonda obukiiko buno wabula babalondera bulondere era ne yeewuunya lwaki ebbanga lyonna basirika nga balina abakulembeze baabwe kyokka ne batabagamba.
Mwagenda mu lukiiko olw'omuluka ne mulonda aa nti bali beerangirira bokka how oba beerangirira bokka batya RDC abakola ki nasirika busirisi ate ow'omuluka ate ow'egombolola kati abaana abo abakulembeze baabo mbayise mujye munyonyole ku lwaki temujumbira muluka jenomi olukiiko lw'omuluka gwonna gendayo era ngaenda kusindika abanakebera ensonga ey'okugamba nti walo abeerangirira mu lukiiko olw'akakiiko kasaako ey'omuluka naye ebyo byonna kibenda baleetedde okunyigira NRM kubanga babaseridde mu katale nimuyombese ekkubo.